ezenjani buze mina angalpuma wena uhlaluna I'm rise and shine kuze mina angalpuma wena uhlaluna mangisabi mangina angisabi mangina angisabi mangina angisabi mangina Ngenzanda ngoba ngiyangifike kwanoma izinto ikhuphuke bathubo fika nkosi lokho kwenhlala uphephile kothanda ubonika thanda ubonika idlozi nalo lokwenzela iqiniso ngabonga gogo nanibonkulu kumnandi ngengabe bangidubuza vuleka mazulu Dodle zaitu kutu Rise and shine Uze mene Angalpuma wenu shaluna I'm rise and shine Uze mene Angalpuma wenu shaluna I'm angisabi mangina Angisabi mangina Angisabi mangina Angisabi mangina
Ngiphephile kulezi fo bonge ngempilo ngibongisibusiso bengicela ningiqinise idolo angisabi manginani ngoba ngiyazi nhlale nami impilo yami hamba nani so angisabi ndlele nami now I rise and shine now I'm gonna go so hard and get what's mine yeah 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 it's about time We leave it better, left me and all of my guys, yeah, yeah, yeah.
Rise and shine, buze mine, angalpuma wenu hlaluna, I'm rise and shine. Kuze mine, angalpuma wenu hlaluna, I'm angisabi mangina. Angisabi mangina, angisabi mangina. Angisabi mangina.